Yeah, it's the Bagaz.
Vululu.
One boy, German.
Akwa, akwa.
Take a day on the beat.
Johnny, Johnny. Yes, mama.
Eating sugar.
No, mama.
Drinking soda.
No, mama.
Eating
mama. Yes, mama.
Tu kande u ngamam u ngamam tena ongeza mafu dandan dandan mi bishi sauce kos bishi it's so easy kwanza snacks mi ubishi sambusa ndo mi kubishi sipendangi ma snack sikulangi ma junk sikulangi ma don sikunywagi ma yog kwanza sipendi pudding na mi wanga choose sambusa ndo mi kubishi
sambusa iko na ndengu napenda ile soft na nyama sipendi smoothie iko na mbegu napenda ile thick sawa kuna nyama quarter na nyama hii hapa inataka cucumber karoti itawezana sipendi nyama choma napenda wet fry na kasosa sipendi food iko dry ndo mimi ukula nyama fresh mama
chai na njugu mina chinja ngoko ni kunywe supu leta mrenda sambusa iteleze ai niko unenge ongeza maji ya sembe oi makura karaba chirama ikaisambu isambanga munwa muriro kusambanga vitere venya isambu kumira
avocado, mango, cabo, misipendi, kando, carrot, cucumber, tachu, usimgonge, nkamwaga, distio, samosa ndogo, nakula solo, samosa bigi, siwezi swallow, leta pan, leta sahan, acha tu serve, tutie ndani, jile design, itashiba, dushindo kumeza,